Nizibedi dembeli ya bana wabudene wa sababu ligwe chukua atako kufuna okufuwa okulaba angabuluwa ni hilo nukutase dembeli ya bana mbisera bino vitole kedebi okulonda komishono okubamu kitongole cha gavumenti ekirwa ni dembeli obo ntomala apita agamanti ya bana balina okujibwa mbyobufuzi okutasibwa obutatusibwa kubufune unabadde mu lukungano lwa mawulire olwetabidde mbali na kyewa ab'enjawulo mu Kampala okuwongera ku dembeli ya bana mu biseera bino ebyokulonda baliko n'okusaba kwe bakoze omuli bannabyafuzi okukomya okozesa olulimi olwawyalabula mu bantu okugoberera amateeka agateekeddwawo ku kwenja akalulu wamu n'ago agalungamya amawanga awamu n'okukuumira abaana mu masomero awamu n'okubalabirira obulungi
agebyemizannyo.